Sajide kusicheka cheka kutosone kukula kwa chikondi chaime. Nsachite kukwela mapili kulengeza za tina lako palipose. Ode nsachite kulemba zina lako pachipuni chaime. Nsachite kulemba mulo.